yaphendula enisinenkinga wesalekinenkinga wesitshela nkuba sakhana umela nawe sinenkinga sinemkhulu enisinenkinga wesalekinga
Zangalewa mapu